Imana izurwa wankunze ese akare tumara intambwe uhora ushaka iyo siruta izindi urankunda mbona imba mutima uhorana n'ukuntu utaha umutwe wawe utaye ubwo musezeye nturabeho ye urankunda numva bavuga ko ntamana yibyiruka urankunda wenda ntabwo nona amahirwe ari twe ye urankunda umbabarire ukurambirwa kwanjye ye urankunda igihe nicyashya wenda ejo ni twe ye urankunda ari ukuntu mbana numva binsanze nkanumva walayi nashima mu mutima icyo kubwira ukuntu mbana byihase nyamara bikanga nkajabukwa imitima every time nubwo ubona nitonze I just wanna fly nirekuye umutima gusa mba numva muri njyewe nihuse Johnny y'amapenzi ni pole pole yeah oye oye ni pole pole yeah ni pole pole yeah niba imana izi ibyo dusaba mu mutima nakuyishyuza sinzi impamvu wowe ikuvuna mu butaha ejo mu migezi wenda ntabwo nzi iyo bigana birora kenshi bikambabaza rarira kenshi ugasakabaka wa Yezu wanjye bikambabaza numva bavuga ko ntamana yibyiruka urankunda wenda ntabwo nona amahirwe ari twe ye urankunda umbabarire ukurambirwa kwanjye ye urankunda igihe nicyashya wenda ejo ni twe ye urankunda ari ukuntu mbana numva binsanze nkanumva walayi nashima mu mutima icyo kubwira ukuntu mbana byihase nyamara bikanga nkajabukwa imitima every time nubwo ubona nitonze I just wanna fly nirekuye umutima gusa mba numva muri njyewe nihuse Johnny y'amapenzi ni pole pole yeah oye oye ni pole pole yeah ni pole pole yeah je suis un homme
et moi je suis pas la
tout quitte c'est moi